dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Hashize icyumweru kirenga kwiyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu mu Rwanda bitangiye. Abakandida batatu bazahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu tariki ya 3 n'iya 4 y'ukwezi gutaha kwa 8 barimo umukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi Paul Kagame, harimo umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije bwana Frank Habineza, harimo kandi umukandida wigenga bwana Filipo Mpayimana. Ese nyuma y'icyumweru kimwe abakandida biyamamaza, ibintu byifashe bite, ibikorwa byabo biragenda bite? Umunyamakuru w'Amerika i Kigali mu Rwanda Sumuta Kabuyi yavuganye n'umwe mu bakandida ariwe Frank Habineza uko abona kwiyamamaza bigenda.
Kugeza umunsi navuga ko bimeze neza, kuko twatangiriye umunsi wo kwa gatanu, twatangiriye mu karere ka Rusizi ndetse twabanje mu mujyi wa Kamembe gakeya, ariko nubwo tutabifite uruhushya twahagazeho tusuza ku baturage, ariko ubona bose bifuza kuvugana natwe batubwira ibibazo bafite tukabyumva, ndetse bamwe tubizeza no kubikemura. Dukomeza mu Bugarama ubita kuri Buganza aho twari dufite gahunda, twasanze nyine abaturage badutegereje. Nubwo hari habaye ibibazo mu gitondo ku buryo bamwe hari abantu ngo bababuzaga kuza, twabyumvise abantu ngo bari bambaye sivile cyangwa se abandi bambaye bafite umutozi zidafite plaque neza, ariko twaje kubwira abayobozi bakuru ba Maroko na polisi bagerageza kubikemura, kuri twasanze abantu bahari babandi bari batangiye kuhagarika abantu bajya. Ubwo tuhavuye twaraye Rusizi ko bwavuye bwije umunsi w'ejo wa gatandatu twazindukiye Nyamasheke, naho ibibazo ntibibura kuri tere bihoraho, ariko twitabaje inzego polisi ndetse tubwira n'abayobozi na meya araza, hari abantu bavuze abantu kuza, urumva abantu nuko mutahageze abantu bari benshi cyane bahagaze mutya ku muhanda, urabona ikibuga cyari kiri hepfo umuhanda uri ruguru bababuje kumanuka mu kibuga hepfo.
Murakurikirana se mukamenya abaribo baba babujije?
Meya yatubwiye ati rwose ntabwo biri muri gahunda zabo nka leta kuba yababuza, kandi meya yaraje bisa nkaho bamwe baraza abandi basigara bahagaze aho ku muhanda benshi cyane. Ariko nagiyeyo ndabasuhuza tuvugana nabo, umuyobozi w'akagari ni chairman FPR mu kagari, umuyobozi w'umurenge ni chairman FPR, umuyobozi w'akarere meya ni chairman FPR, na guverineri ndetse w'intara nawe ni chairman FPR mu ntara. So bivuga yuko ntabwo ari FPR ni leta barimo byose bayahagurutse byose, nibo bavuga ko nta bikoresho bya leta bihari, ariko urumva leta banyiri bibasha ba leta babare bahari ndetse nayo bashobora no kubikoresha. Nubwo komisiyo y'igihugu itabyemera, ariko bashobora no gukoresha imbaraga zimwe na zimwe. Niyo mpamvu abantu baboneka baba bagiye kumobiliza, baje nsaba bahamagara bakaba dufatiye amamodoka byose bishoboka. Urumva twebwe tuhanganiza imbaraga zose, ntabwo ari ibintu byoroshye. Twebwe nta n'uwo mudugudu dufite wavuga ngo araza kutuvugira, murabyumva ngira ngo. So twese tugakoresha imbaraga zacu kugira ngo no kugira ngo tubone n'abariya nabyo, ahubwo babishimira Imana kuko n'abariya baboneka. Kuko twahawe n'ibibazo byinshi cyane dutangira ishaka, ariko dutangira ishaka ho njyewe navuye no mu rugo nasezeye nzi ko ntazagaruka no kugaruka, ariko urese n'ibyo narahunze njye i Burayi kugira ngo mfate risiki yo kugaruka mu Burayi. Byari bikomeye cyane kurusha gutangira ishaka, kuko noneho nari narabonye ibyo bambwiraga abantu, bambwiye ati nutangisha kuzagira ibibazo, ariko nari narabibonye ibibazo. Noneho ngiye kugaruka nukambwira ati reba visi perezida wawe Gisereka yarapfuye, abamwishe ntibaraboneka, bagenzi bagakoranaga nabo Ngabire arafunzwe, ntagana makonaga nawe arafunzwe. Ati se wowe icyizere ufite ko uzaba ari muzima ni iki?
Hanyuma wenda dusoza mwabwiraga muti wenda abantu bavuzaga abaturage kuza kutwegera muri make, ahantu mumaze kujya habiri hatatu hane niho kubisubiramo, ariko tubigira muri make ni ibihe bibazo murimo kubona kuri tere?
Muri make usanze uretse iki kibazo cy'uko hari abantu batazwi bagenda babuza abaturage kuza cyangwa bakanga, icyo ni ikibazo gikomeye, kubera ko nuvuga ngo tuba twahaguruse dufite za sonorisation, dufite amatente, dufite iki, dufite abantu bamwe bo muri komite babaje bavuga i Kigali, ukagira ahantu noneho ukabura abantu, uva kuba ari ikibazo gikomeye cyane. Kandi mwari abateguje mwari abashatse abantu mbere, kuko ntabwo tujya tuba dufitiye buriya abantu baba baduteguriye mbere, ntabwo tutakugenda gutya urumva. Ariko uretse icyo kibazo ndumva ku rwego rw'umutekano nta kibazo dufite, polisi iraturindira umutekano ku buryo wavuga ko ku ruhande urwo rwego rw'umutekano biragenda neza, ariko bakize ibyo nyine ntibabura barahari. Ariko twizera yuko uko tugenda tukomeza bizagenda bigabanuka niko twizera kandi minaroko nayo iyo tuyibwiye ikibazo irentreven kandi ukabona birakemuka eh cyo nacyo twagishimira minaroko kuko nubara handi twagize ikibazo za Nyagatare bari baduhakanije eh ariko tubwira minaroko tse ko twanditse tutagoma gusaba uruhusha ariko kumenyesha abantu kaba badusubije ubakabazo kariga hari kacyamuse ubyo tuzacyo Nyagatare tuzakomeza iyo gahunda yesho
bakoze ariko kuduha akakanya ubu ntabwo ko muri inkara y'Iburasirazuba n'umunsi wa kabiri mwari mutubwire muri makeya urugendo mu Burasirazuba uko mwarubonye
ntabwo bari rworoshe ndabigoranye kubera ko twatangiye ejo tutangira nabi twatangiye mu karere ka Nyagatare aho twari tuzi ko tubikora inama dusanga ntaho twakoreye aho twagiye gukorera dusanga atari ahantu habereye ndetse ari hafi y'irindi dusanga ari ahantu umuntu ashobora gukora inama kandi nta muntu wahaboneka kuko n'ubundi hari ku nkengero z'umujyi biba ngombwa yuko gahunda yacu tuyihagarika ubwo urumva ko tutishimiye ko gahunda yacu itagiye neza ariko twashyizemo imbaraga nyinshi cyane uyu munsi abantu bacu benshi bataje bitewe twasabye ko baguma kurikirana gahunda zose zimwe zizakorwa mu gihugu kugira ngo tukongera kuhura n'ibyo bibazo indi ngorane twahuye nayo ndayo kuvuga icyiza tuvuye hariya n'imiyaga tukagira bugaragara tukava twagiye mu mujyi wa Nyagatare gusuhuza abaturage nabo hari abantu baje kutuvangira abantu batubonye turi mu kotaje yacu cyangwa convoy bafite za moto bafite amashara n'iki batangira kugenda batwivangamo bashaka guteza nk'akisida ariko twaje kwishima polisi ije ikaza kubahagarika uyu munsi twazirukiye mu karere ka Kirehe twagize kuri mu Kirehe twawe meya yategereje adusuhuza ndetse agatwanya n'inzira gusa nabo hari habaye ikibazo kwa twatiteganyije tuzakorera inama nimugoroba twari twabonye leta tubwira ko tutashobora kuyihakorera ku buryo iyo joro byasabye ko duhindura ahantu turi bukorere mu masaha makeya ku buryo aho finaluma habonetse hari hari naho iyo bigwa kure cyane ariko kuba ari kure ntabwo cyo cyari ikibazo nuko ikibazo cyabaye ishuri ryohereje abana bato benshi cyane abana baza gukora cyo kwavuta nka sabotage umuntu wavuga ati guri pate oye hano kuvuga ngo oya sanga benshi cyane kasanga nyine bikano kose twabaga kuvuga ngo oya ukasanga nyine abana bari bafite briefing cyangwa se umuntu wababwiye ko bagomba kuvuga ibyo bintu byo gusabota ntabwo byadushimishije n'ikindi cyadushimishije nuko umuyobozi w'umurenge yanze kutwakira kandi yarahari ahita yigendera bigaragara nkaho yari atatwishimiye ko twaje mu murenge wiwe ubwo twije kwibaza se byabaye tucyabyibazaho icyo twamenye hariya Kirehe nuko hari abantu babujije abantu bacu kuza bakohereza abana ayo niyo makuru twabonye abantu bakuru babujijwe kuza ubwo boherezamo abana abana nabo baje gukora gahunda ya sabotage ayo niyo makuru twabonye ariko turacyapereza neza yatumenye neza ibyo aribyo urumva dukora iyi gahunda yo kwimamaza ni ibintu twizeho cyane ndetse twatinzeho na gakeya kubitanga tukibinonosora neza ko twashakishaga ahantu tuzi ko tuzasanga abantu ndetse n'abo dufite abantu bacu nk'hariya twari twateganyije muri Kirehe Nyakarambi twakuye n'amahugurwa ku rwego rw'akarere ndetse dufite n'abantu benshi cyane batuye hariya bari muri iyo komite hari n'abandi bava mu bindi cyane kuba ari hariya muri komite ubwo urumva niho twakoreye bituma nini cyane niho twari twashyize imbaraga zose ku muto wa nyuma kuhava ngo tujye gahara tutangire dutegura urumva ko ari ikibazo bo bavuze ngo kubera ko ngo hari isoko yaremye uyu munsi hari ariko twari twasubiye ku kibuga atari ku isoko so iyo mpamvu ntabwo tuba tuyumva ntabwo turayumva kimwe n'aba batubujije ntabwo dushobora kurekeraho tuzakomeza guhangana nabyo kugeza kwiyamamaza kurangiye ku cyo tuzi ni uko abanyarwanda badukunze kandi ko bazadutora kandi twari tubizi ko bitoroshe
ejo bundi kwa gatanu ko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'u Rwanda nibwo yongeye kwibutsa abayobozi b'inzego z'ibanze ko batagomba kubangamira abakandida biyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu mu kiganiro cy'uyu munsi kandi twatumiye umwe mu banyapolitiki b'abanyarwanda nagira ngo manze musabe atwibwire
yewe nitwa Faustine twagira muhu nkaba narakoze politiki mu gihe cyashize kandi n'ubwo yikomeza ubwo nabaye premier ministre no kuvuga ministre w'intebe mu Rwanda amezi 18 hafi hanyuma nza kubirekera aho ngaho reka nkomereza politiki hanze
ikaze bwana twagira mu Faustine ikaze uri Amerika murakomeye cyane
aho turakomeye namwe ndizera ko mukomeye
natwe turaho ahubwo ikibazo cya mbere nari ngiye kubabaza bwana twagira mu ngo nuko nyuma y'imyaka irenze 25 muvuguruye mwongeye gushyira ku rwego rwa politiki ishyaka rya MDR na nyuma y'imyaka igera kuri 12 muri minisitiri w'intebe mu Rwanda na nyuma y'imyaka 14 mwiyamamariza ku mwanya wa perezida w'igihugu mu Rwanda. Ubu twavuga ko twagira mungu uracyari umunyapolitiki uri umuturage usanzwe
wanyita uko mushaka ariko kuba nkora politiki ibyo ndayikora niba rero ukora politiki mwita umunyapolitiki ubu ndacyari we ntabwo kandi nayireka kubera impamvu imwe gusa twari twagize amahirwe mwaka w'1990 hari mu kwezi kwa karindwi perezida Habyarimana avuga ko akoze ikintu bita ngo ajerinamento yifuza ko amashyaka yaba menshi mu gihugu kandi uko byagezweho uko yahinduye na constitution ubu rero twasanze ari ibintu byiza yewe niyandikisha mu ba mbere bashaka ko ibintu bihinduka twababanje gushyiraho ikintu twasabaga abanyarwanda ko bagisinyira kugira ngo dutangire amashyaka twashakaga abantu 2000 twabanye abantu 33 gusa nkaba rero ndi muri abo kuva rero natangira nsinga urwandiko ibyo twifuzaga ntabwo twabigezeho byaba rero ari uguta abandi mu nzira cyangwa se nkaba mpemutse kubyo nariyemeje n'ubu ngubu nkaba nkirwanira ko ibyo bintu twabigeraho si ibindi reka mbese sengure ni demokarasi isesuye mu gihugu cyacu
isesuye ndaheraho mu Rwanda ubu hari kwiyamamariza amatora ya perezida w'igihugu muri 2023 bwana Twagiramungu mwari mu Rwanda mwiyamamariza uyu mwanya wa perezida w'igihugu ntimwahiriwe ishusho mufite y'abakandida ubu ngubu mureba abakandida batatu ku mwanya wa perezida w'igihugu mu Rwanda murabavuga yo kimwebwe
cya mbere mbanza kuvuga mbere yuko ngiye ko icya kabiri ni ukuvuga ngo muti mwahiriwe ni ukuvuga ko nta mahirwe twagize muri ayo matora yewe ndagira ngo nshimire abanyarwanda n'abanyarwandakazi bakiriho bakoze amatora yo muri 2023 kuko niba ntaratsinze ku rupapuro ariko mukuri naratsinze nkaba rero nibwira ko abanyarwanda baryoherwa n'uko babaha amahoro bagatora uwo bashatse ntibatore ku gahato amatora rero y'ubu ngubu nicyo cya kabiri nyira ngarukeho
yego
ayo matora y'ubu ngubu nayo turayakurikira ariko ntakubeshye si na ngombwa ko ayo matora yagombye gukorwa
kubera iki
kuko nk'uko perezida wabivuga avuga ko yatowe akaba yaratowe n'ababahutu bikoreye inkangara ngo bajya kuvuga ko bamushaka bageze kuri 2,000,000 ejo bundi yabivugiye mu ruhame agiye muri mitingi ngira ngo yabageze ni mu ruhango avuga ati naratowe kuva kera sinumva n'ibyo abandi bashaka ibyo rero ntabwo ariyo demokarasi dushaka twebwe demokarasi ntigomba kuba cyami umuntu yigira umwami abamurwanyaga bose abarimbure dore ko nta n'umwe ugisigaye rwose nkatwa hari dusigara inaha ngaha i Buraya ariko nabo bagerageza kwinjira kugira ngo bahadusenyagurira ngaba rero nibwira ko ibyo twarwaniye hashize imyaka 2025 tuvuge biteye agahinda ko nta na kimwe twagezeho aho kugira ngo tugire icyo tugiraho inkotanyi zarateye zibeshya ko ngo zigiye kuzana demokarasi mu Rwanda ahubwo zituzanira amahano ayo mahano rero na n'ubu ntararangira kuko abayakoze barakidegembya aribo ngo badushakire demokarasi nayituzuye kuko perezida Kagame agira bakavuga ngo mbese abarwanira kuba nareka ubutegetsi ngo bazanturuka hehe ngo bazafata se inzira ya demokarasi bazafata se inzira yo kurwana ngo byose ntacyo bazashobora
hari ikibazo cy'ubutabera ngira ngo ntifuza ko twagaruka muri uyu mwanya kubera ko dufite umwanya muto cyane gusa nagira ngo duse nk'abasubiza amaso inyuma hafi ariko duhereye kubiri ubu ngubu hari bamwe mu bakandida muri aya matora ya perezida mu Rwanda bwana Twagiramungu binubira uburyo iyo bagiye kwiyamamaza mu biturage kugira ngo bahure n'abaturage basanga hari abayobozi b'inzego za leta zibanze ari nabo bafite imyanya y'abayobozi b'ishyaka riri ku butegetsi rya FPR Inkotanyi bakumva ko babavangiye bakabasopanyiriza ntibabashe kwiyamamaza ku buryo bari bateganije mfatiye cyane cyane ku bitangazwa n'umwe mu bakandida Frank Habineza mu kiganiro n'Ijwi ry'Amerika aho avuga ko aho yagiye ajya hirya no hino mu Rwanda yasangaga hari nk'aho hari abantu bapanze kugira ngo basopanye kwiyamamaza kwe mwe musubije amaso inyuma nko muri 2023 ubwo mwahatanira ku mwanya wa perezida w'igihugu n'umukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi Paul Kagame icyo kibazo cyo kubangikanya imyanya ari umwanya w'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze za leta zisanzwe n'umwanya w'ubuyobozi bw'ishyaka kuva hasi kuri ba nyumba 10 cyangwa se ku bayobozi b'inzego zose kujya no kuri perezida w'igihugu kuko perezida w'u Rwanda Paul Kagame ni nawe perezida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi icyo kibazo cyo kubangikanya imyanya mubona kibangamira ibikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida b'ishyaka ritari ku butegetsi
iyo yagiye kuba perezida byo ni icyaha gikomeye. Ntabwo numva ukuntu perezida Kagame aba ariwe perezida wa FPR akaba perezida w'igihugu, akaba n'umukuru w'ingabo mu Rwanda, akaba arwanira ibyo bya demokarasi kandi akabirwanira amaze kubeshya rubanda ko ngo we nta yindi manda azashaka, akabivuga inshuro eshanu. Ibintu rero bikomeye ni ibi, nabo ngabo bajya kwiyamamaza bakababuza kugira ngo babe bareka abaturage babasangi nabo bumve programu zabo. Izo nzira natwe twazinyuzemo mu mwaka w'2023 baratuzitiye programu bakazica, aho batubwiye tujya gukorera mitingi tugasanga bamaze kubahindura haje nk'iminota 15, ariko kubera ubushake bwa rubanda ntabwo byatubujije twebwe kwiyamamaza. Ngaba rero njyewe mbabwira ko nta demokarasi ishakwa n'abantu bafashe intwaro. Abantu bafashe intwaro bashaka gutegekesha igitugu. Byarabaye kuva muri 73 aho Habyarimana amaze gufatira ubutegetsi kugeza mwaka w'1991 cyane cyane, ariko nabyo bitewe na conference yabereye Labor mu Faransa. Labor niko bahita, ibabwira ko bagomba gushyiraho demokarasi kugira ngo bazabone uko bakomeza ifashanyo. Kagame rero ibyo ngibyo n'ababeshya ngo yafashe intwaro ashaka kuzana demokarasi, ntayo iza kubaho, ntababuza abantu kwiyamamaza, akiyamamaza n'abantu abona badashobora kuba banamutsinda. Nk'ubu baba mu ishyaka rya Green Party, babyita basiba ngo ari Democratic Green Party. Ibya Green Party by'urubyiruko ko muri Afurika sinzi ko bishobora gukora, sinzi niba abaturage bumva ibyo ari byo. Irindi shyaka n'iryo umugabo ngo witwa Philippe waje avuye mu Bufaransa, sinzi niba afite n'ishyaka cyangwa niba yamaze ku giti cye.
Ari yamaze nk'umukandida wigenga we?
Abo rero uko ari babiri mu by'ukuri numva Kagame ntacyo arakwiye kubarwanyaho niba yizeye ko abantu bamufitiye icyizere. Nkaba rero mbona ko mu by'ukuri bya demokarasi na dictature bitajyana.
Dufashe abakandida babiri aribo Frank Habineza na Philippe Mpayimana, mu gihe nk'icyo kwiyamamaza hari inama mwe mwabagira?
Inama nabagira se yabiyihe ko ibibaho nanye byambayeho. Ntabwo nigeze nkwepa bamujije kenshi kujya ku Gisenyi njyayo, bamwe bambwira ngo baranyica ariko ari abantu batumye ngo bantere ubwoba. Saa munani z'ijoro bakaba telefoni bambwira ko ndi umuntu mwiza ariko ko badashaka kumfa. Ibyo byose narabisimbutse njya muri za mitingi nari nateganyije, rimwe na rimwe ngasanga abantu bababujije kuhagera, ahubwo bagakoraho n'ibindi bintu biteye isoni. Najya muri resitora bakababwira abantu ngo ntibamva icyo kunywa, ntibamva n'icyo n'ifunguro. Iyo abantu bakambwira ko batanserive ngo kubera ko ndi umunyamatiku, ndi umunyamacakubiri. Izo ni za menace zisanzwe ku bantu bafite ubwoba, kandi Kagame ntabwo mu by'ukuri yatubwira ko nta bwoba bafite. Ubwo barabufite kuko habayeho demokarasi isesuye, sinzi ko yabona na ya yandi atatu yigeze angenera mu mwaka w'2023.
Aho se muvuga ibyo kurya n'ibyo kunywa ni mu Rwanda muvuga cyangwa?
Niyamamarije mu mahanga, niyamamarije mu Rwanda, nagiye muri hoteli Muhabura, abantu bahaserivaga harimo n'umukobwa wambaye akagofero ka FPR, aza ambwira ko ngomba guhaguruka. Atugomba guhaguruka kubera ko twebwe tutaza guseriva abanyamacakubiri. Nari mfite n'abasirikare babiri bavuga ko bandinze babanari nahawe na leta. Abazungu b'abanyamahanga bari bankurikiye bafata amapica bashaka kumva ko niyo mitingi zo kubagura se kutanabaye, bo bakarya bakanywa ndiba mu gihugu cyanjye, igihugu cyacu, niyamamariza kuba umuperezida, abantu bakanga kunseriva mu gihugu. Ariko uwavuga byinshi mugani w'ababandi ntiyabimara inyuma. Ibyo ngibyo byarabaye. Abo ngabo rero nabo ni batoni
gukomeza umutsi,
bakomeza umutsi cyangwa se bavuge bati tubivemo Kagame yitorero. Njyewe nanze kuvamo, ibyo navuyemo nibyo uko amatora yagenze narayabwiwe, kuko nayabwiwe n'abantu bo muri izo za serivisi zabo banyerekanye impapuro bakoreyeho za analyse, n'ubwo sinzavuga amazina yabo, gutsinda ko naratsinze. Ariko cyatumye ntaba mu Rwanda nacyo ndakizi, kuko iyo nza kuhaguma wenda n'ubu iyi interview simba nyitanga.
Mu kanya mugarutse ku kibazo kijyanye n'uko nta demokarasi ijyana n'abantu bakoresha intwaro bagafata ubutegetsi, none se murebye u Rwanda uko ruhagaze ubu, turavuga imyaka irangiye politiki ishingiye ku mashyaka menshi yemewe mu gihugu, mubona inzira ya demokarasi mu Rwanda ubu tuvuga ubu ngubu yashoboka ite?
Yashoboka ite? Ntabwo yashoboka. Mbese ngiye kwirwa mvuga amagambo ngo yashoboka gutya. Uko yashoboka keretse Kagame avuyeho, kandi nkaba nizera ko ibyo nkubwiye uzabivuga muri radio, keretse avuyeho. Nawe we afite ibintu byo kugundira ubutegetsi no kugundira ubukungu bw'igihugu no gushaka gukira ku giti. Ibyo bintu yarabyicengiye, yabyicengejemo, agafata Abanyarwanda mbese nk'aho ari injiji, ahubwo bigatuma n'amatwara twari dufite kuva kera amwe ashaka kuyarigisa kugira ngo abantu bavuke ubu ngubu bumve ko ariko igihugu kigomba gutegekwa. Nta nzira rero n'imwe mbona abantu bagira kuri demokarasi, kandi nanyo ubwite arabyivugira. Nabivuze tugitangira. Ushaka ko ayobora igihugu azanyura mu yihe nzira? Iya demokarasi se ni ukuvuga ati aho ngaho narahafunze, ngo mbese ngo niyi ntambara se ati imbunda nazo ndazifite, none wumva we demokarasi yashoboka ite?
None se
bishoboka, bizashoboka ari uko rubanda, reka ndangirize hano, ari uko rubanda bibagiwe imbunda, bakamenya ko bafite imbaraga ziruta imbunda. bakamuhagurukana mu gihugu cyose nabo ntabwo bizashoboka.
Prezida Kagame mu minsi mikishi ze nayo yamenyesheje ishyaka rya FPR n'ubuyobozi bwayo cyane cyane abagize iryo shyaka ko bagombye gushaka undi muntu wafata iya mbere muri iryo shyaka kugira ngo nawe aziyamaze umwanya wa perezida w'igihugu mu gihe iyi manda izatangira mu minsi iri imbere izaba irangiye. Mwe mwumva se icyo gihe aribwo demokarasi muvuga mwifuza yaba mu Rwanda aribwo bizashoboka?
Nta demokarasi ya FPR, nta demokarasi izabaho ya FPR. FPR yakoze amarorerwa, baratubeshye mu mashyaka twarimo, turanayivuganira ye tuvuga ko ari byiza ko twakwishyira hamwe, bityo nabo bagataha bakaza mu Rwanda tugakorera politiki hamwe ishingiye kuri demokarasi. Siko byagenze, amasezerano ya Arusha ntabwo yari mabi. Abo ngabo bakoze amayeri yo gushaka kunaniza abandi bayasinye barimo uwo perezida Habyarimana no kugeza igihe bamwiciye. Nkaba rero nibwira ko inzira zose twarazigerageje, na ibyo ngibyo yivugira byo ni ukugira ngo asetse wenda abanyarwanda, ariko ntibizashoboka. Niyo bashyiraho umuntu wo muri FPR we nta nubwo yagombye kongera gutinyuka kwiyamamariza mu Rwanda avuga ko ashaka demokarasi. Wigeze ubona weho abantu bajya kubyukiriza abantu saa saba z'ijoro, saa munani, saa cyenda, saa kumi z'ijoro ngo baze gutegereza umuntu bamwumve? Abantu bakaza bagasiga abana mu ngo zabo, bagasiga hehe abandi bakabagenda babahetse bagiye kumva umuntu? Ese barumva iki ko bumva amatora yarangije? Ni ukubera icyo agomba guhamagaza imbaga yose ngo ntibazi bataragahanga ku zuba ngo barashaka demokarasi?
Ariko
se mu bubaye bwa gatatu nkaba nizera ko iki kibazo wenda tutakigarukaho. Nta demokarasi ishobora kubaho mu izina rya FPR, nta demokarasi ishobora kubaho igihe perezida azaba ari ku butegetsi avuga ngo yahawe manda n'abaturage baje bikoreye intangara. Ibyo ntibizashoboka.
Reka nongere nse nkugaruka ku kibazo kijya gusa n'iki hafi ariko nkivuga mu bundi buryo. Mwese murebye u Rwanda n'abanyarwanda ndetse n'amateka y'u Rwanda, tuvuge muri uyu mwaka, tuvuge kimwe, bibiri cyangwa se bitatu, ikibazo cyangwa se ibibazo by'ingutu mubona ko byugarije u Rwanda perezida uzatorwa muri aya matora yimirije imbere mu kwezi kwa munani yakwibandaho cyane kurusha ibindi ni ibihe?
Ikindi sazibandaho uretse by'imwe by'ibinyoma yirwa ahindagura imibare ngo amajyambere yaraje, amafaranga babuze aho bayakwiza bakubaka ibizu bitagira n'icyo bimereye abanyarwanda, abanyarwanda se bazatungwa n'amabuye cyangwa n'amadafari na sima? Icyo yakora kindi se niki? Iyo ngiyo bya demokarasi ntabikoze, nibyo twarwaniye twebwe ntabishaka. Ikindi azakora se bumva cyashimisha Rwanda niki? Kuvuga ngo u Rwanda ngo baruteje ngo imbere, abandi bataruteje imbere ni bande? Ku ngoma ya Kayibanda nubwo yamaze imyaka 11 bamaze imbere yarayazanye, nibura amajyambere y'icyo gihe imihanda yarakozwe, bitaro byarubatswe, telefone zagiyeho. Habyarimana we yari ikintu yakoze kintu, nuko we niyo muvoma ya isi ya development. Nta muntu rero numva wamurushije kuba yarazanye nawe amajyambere muri iyo gihe. Imihanda yasanze ikoze, Kagame yasanze ikoze, keti ya bumaguye ahari ubu ngubu akaba yisana. Nta kintu rero numva Kagame yakangisha yaba yarakoreye abanyarwanda uretse kubakanga iteka bakaba baravuye mu mutima. Nta kintu numva na kimwe gishobora gukorwa kuri iyi ngoma ya Kagame gishobora gutunganira umunyarwanda. Ibyo ni kuvuga ngo ubuvuzi n'imyaka 25 tugiye kumarereza ku byose byari ingoma z'igitugu, ariko naba na Habyarimana yari yemeye ko demokarasi iza mu gihugu akaba aricyo gituma hari yanabizize. Undi rero waravuga ko ntabyo ashaka rwose, ko yatubishye akaba yaratashye yumva agomba gutegeka. Ikintu nkuko mwumva navuga iki gihe ni igiki cyiza uretse ko yakwemera ko yakoze amahano akaza wa mugani tukamujyana muri rukokoma tukamucira urubanza kandi tukamutsinda, ariko twamutsinda tukamubabarira.
Mukanya ukomoje ku kibazo abantu benshi bakomeza kwibaza bavuga uti FPR yaratubeshye, yarababeshye mwari abagabo murabyemera. None se umusubije amaso inyuma mukareba ya FPR mwarebaga nk'umukiza ku Banyarwanda, ubu ikintu mwatubwira nyuma y'imyaka FPR imaze iyobora u Rwanda, nibura ikintu kimwe bibiri mwagira muti n'akarusho FPR yakoreye abanyarwanda ni kimwe mwatubwira?
Ntacyo ngewe nabona nakubwira. Maze kuvuga ko n'abandi iyo bahaguma bakamara imyaka nk'iyo Kagame amaze, ibyo avuga yazanye nabo bari kubizana. Ntabwo rero ibyo by'ibizu by'amatafari birwa bita amazina aribyo development, ushobora kuvuga wenda ko ari uguteza imbere abubaka cyangwa ababubatsi, ariko ku baturage urumva ntacyo bibamariye. Ikintu se kuko wumva navuga ni iki? Ubu turavuga ko twirengagiza abantu bapfuye ikibeho, twirengagiza abantu baguye mu mashyamba ya Kongo koko? Tujya turuka tuvuga ko habayeho jenoside tutsi, turekera aho ngaho utabivuze ngo nafungwe?
None se
kubera abantu mu gihugu ntibatarabuke? Nibyo mwebwe mushaka se? Turashaka ibyo twarwaniye, ibyo twatangiye ibitambo twabitangiye kugira ngo twishyire twizane mu gihugu cyacu.
ariko mwe murasa nkaho mufunga amaso bwana twagira mungu reka mufungura amaso turebe murebe u Rwanda mu karere rw'Rwanda mu myaka 20 ningahe ishize FPR tarafata ubutegetsi nta kintu kimwagira muti FPR na president Leopold Kagame uyamamaza bagijije ku Rwanda
kibagijije ku Rwanda se ni gaze metane muri Kivu kibagijije mu Rwanda se electricity batanzwe bayishyira mu ngo zose kwa byo numva wenda bigezweho icyo bayagerageje se ni imihanda baharuye n'ukuvuga umuhanda wa Kigali ukanyira ubutare ukagira muri Nyungu ukagira cyangwa umuhanda ntabwo ari uriho icyo bagerageje se ni umuhanda basanze utaratungana uriya wavaga igitaramo ukagira ku Kibuye ukazagira kuzabana projet kugira cyangwa ni umuhanda se wa Kigali Rusumo ni umuhanda se wa Kigali gatuna cyangwa se tuvye akagitumba ikintu wumva ni iki niri ya hospital se ya Faisal ni ibindi bitaro se bubatse abandi batari ese ari imyaka iragenda ese cyubugure ko ibyo ngibyo Kagame yakoze abandi batari kubikora ni koko ngira ndizera ko ayo magambo mvuga muzareka abanyarwanda bakayumva twapfushije abantu kubera ko twarwaniye demokarasi turumva rero ikintu mwavuga ngo yakora cyadushimisha urwo ngo ni mfungura amaso amaso narayafunguye ndabizi dutegereje ikibuga cyo mu Bugesera wenda ni ngira ngo nicyo twumva yavuga ko yagejeje ku bantu
ariko
turi abana ajya abesha abana nyine avuga ibyo yagezeho ariko natwe tuzi ibyabaye imbere y'uko Kigali ba Kigali nageze muri Kigali hari abantu 400,000 n'abantu 200,000 ubu ngubu hari miliyoni na nabambesha rero ngo hari iby'umuntu yakoze ngo abandi batashoboye gukora ni ibiki kwiba ku ngubu ntibari kubishobora kujya guteza intambara muri Kongo kuko ntabwo bari kubishobora kujya kwica abantu mu mahoteli ubu ngubu ntabwo bari kubishobora ibindi kuko murati uwo muntu ni ibiki tubyishukure nawe uri umunyamakuru wowe nguzi kureba ni nk'ibiki nguruti hari ikintu kimwe numva mushimira ninumva nibeshye nanjye ndavuga ntindagi
nta kibazo ni ikibazo nabaje nanjye numve ko hari icyo nibura mwagira muti nk'umunyapolitiki nge ntawe umunyapolitiki mwe nk'umunyapolitiki niba muri mukavuga muti abanyarwanda bagiye gutora ubu mwe nicyo nabazaga nti simwe ntacyo mubona mwashingiye mukaba muti kiriya kintu koko ni ikintu cyafashe abanyarwanda FPR yazanye
ntacyo ngiye mbona kuko icyo ngicyo nongere mbisubiremo yaza kurekana Habyarimana akagumaho ntamurase nawe yari kukiza ntakarusho kakagame uretse ibingibyo byo kumenya kurasa kwigisha abana imbunda wenda ibingibyo abana barabikunda kubabwira ko bazabatera bazabajanjagura kubabwira ko uzakora ku nzu ye azamurasa manywa y'ihangu kujya muri mitingi akabwira abantu ko azabica niba hari abantu baje bamurwanya bashoboye gucumbikirwa iyo ngibyo mu by'ukuri umenye twarabaye ibigwari niyo nayo mpamvu ahari ubona abategarugori nk'abo ba Mademoiselle Diane bigarariwe Diane n'uriya ufunzwe abo ni abantu batazibagirana mu mateka yabo abo biratangaje kubona abantu twita abadamu ari bo bahaguruka abagabo bari aho ngaho bishe yewe nakoze ibyanjye nagiye mu Rwanda nta wumbwirije ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2023 hanyuma njya mu matora abandi rero basigaye bakora ibyabo turebe ariko bari ryo gukomeza kubungabunga abantu hi ese nk'uwo mudamoiselle Diane Rwigara ahaguruka hari uko ntabagabo bahari barahari barahari kuko batinya no gupfa hari ibyo bintu bya perezida Kagame ariko hari abandi wenda bamwogeza bamwe muri PL na PSD abo bantu twatangiranye amashaka ariko kubabwira ko ari ibigwari si n'ibigwari gusa umuntu yabashyira anex financier abantu twatangiranye amashaka none bari mu munyagitugu ngo baturage turi mu mashaka amwe ngo nimukagira undi mutore ngo abe muzitorera biratangaje rwose
none se ari amashaka ya PSD na PL mwakoranye namwe muri mu ishyaka rya MDL impamvu atanga umukandida mwe mubona ni iyihe ku buryo bugaragara
uburyo bugaragara ni ukuvuga ko amashyaka atariho kuko yabaho nk'abayakurikiye baravugije induru biriya nabyo ni amahano hari abo ngabo rero batanabashyigikiye perezida Kagame kugira ngo bamushimishe wenda atabarimbura bati tuzakwitorera nyakubahwa ntabwo ibyo twari twashyiriyeho amashyaka twebwe ntabwo amashyaka agomba gusingiza abantu bari ku butegetsi ni ukureba niba ibyo babereye ku butegetsi byarakozwe bakaba barakoze mu byo twari twashakaga porogaramu twebwe rero porogaramu ya mbere yari yo kuzana umutekano muri Rwanda na demokarasi ibyo rero ntibyabayeho
icyo kibazo n'ibindi bwana Twagiramungu ndibwira ko tuzabigarukaho mu biganiro byacu bitaha ndabashimiye cyane bwana Faustin Twagiramungu ari mu Bubiligi uyu munsi gusa twibanze cyane ku kibazo cyo kwiyamamaza ku bakandida mu Rwanda cyane cyane dushingiye ku byababayeho ubwo mwiyamamaza nk'umwanya wa perezida w'igihugu muri 2023 muhatana no mukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi Paul Kagame namwe nshuti mwatwumvise muri uyu mwanya kandi nongeye kubashimira mbatumira mu biganiro byacu tubagezaho kuri radio Ijwi rya Amerika umunsi ku wundi kuri mikro hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza.